runangaza kwatumye usiga ubwiza n'icyubahiro nguzu dutabara udukize urabambwa wambarika baryamawa wambika ubusa ku musaraba byose ubyemezwa mwami n'urukundo ruhebuje igihano kimesha amahoro cyari kuri wowe urukundo rwawe mwami wanjye rurahe
ibyo byose byabaye kubera